ውጣታን ገጅማታት ገልገለ ሰዓላማ ፎለካን ገሳሰዲ ተከደር ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሰዲም በረኩማ ለማፍ ድደሚያ ፍራ ተሞልተን ከበጀምቶ ተወርዶስቶ ተከኛ ከሱሜሲቱን ከሰን አን ቱጅበይ ሆራቲ እጣንቱ ፕሬዝዳንቲን ዩናይትድ ስቴትስ ዱለፍ ለነው ገገሰኒን ዋይ ኢሚግሬሽን ይዱበታ ዝራን ሞርቢቱን ሳኒ ትራምፕ ሞ ጀማጣን ኮሉ ገልቶታ ቢያባሱ ሰጅሩ አደታጅሩ ቶርባንደር በሆሮ ጉድሩ ከሰብ ተሌላ ሄደቶታን ራወተሜ ልቡና ማደርቡ ቲያትር ዮካን ዶይን አፋን ኦሮሞ ወላቡ ሰንበተ ደርቤ ገልመ ቲያትር ቢዩለሳ ኢትዮጵያ ተኤብፈሜ ቆፒን ዋይው መቶ ኦሮሞ ረትዲያታ አንገጹ ምረሰገንታ ከኛ ተከን ወሊን ቱርተን እሰናፌራ አም ገራው ዱትረበር
አከሞልተኒ ኦርዶቱ ተዘጋለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ሙዱ መንገልገለ ከናወጅን አን በፍቃዱ ምሮዳቲ ያ ኢወሊ ገላ አደብሊ ሱማ ኡመተ ትግራይ እኒ መርሳ ኩዳ አፍራፋ ደጀዳሜ ክብተታራ መጋለ መቀሌ መሰራ ወሬ ገንዶታ ከሰቲ ጀልቀበ ሜጅራ ጀልቀብያ ኢቻ ኢረቲ ሐሳ ካንታሲ ሰኒን ዱራታን አበቲቻ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ያ ኢቺ አደብሊ ሱማ ኡመተ ትግራይ ዲጉዳፊ ጋሪ ህሪበዳ ቤጅሩፊ ዋን ፈለታ ኤዳ ጀዳኒሩ ዶክተር ደብረ ጽዮን አደብሊ ሱማ ኡመተ ትግራይ ዲገመየቹን ወሊገል ቴምፕሪ ቴዎሪያ ጋቲ ሐንቀ ሂንቀምኔ ካንታሲ ሱዳ ኩኒሞ ኡመተ ትግራይ ዋን በላኬሳ ጋልቹ ደንደኡ ደጀቹዳኒ ደበለኒ ኢፍሰኒሩ ካራብራቲኒ ፕሬዝዳንቲ ቡልቺንሳ የሮካናኖ ትግራይ ፊ ኢትያና ዱራታ አደብሊ ሱማ ኡመተ ትግራይ ጌታቹ ረዳ ደበለቴ ያ ኢቸረቲ አከ ኒርማኔ ካምቤክሲሳኒ ሚሴንሶኒ ኮሬጊ ዱጋሌሳ ኩዳፉሪ ገመሳኒቲኒ ኢብሰባሰኒ ያ ኢቺ ወሬንገሬ ተኮ በላለ ፈተኒ ዳብቻ ከይሳ ሐሪኡ ዳፊ ካንካሩር ፈተሜዳ ጀዳኒ ኩኒሲ ኡመተ ትግራይ ዋንጋ ጋአማኬሳ ጋልቹ ደንደኡዳ ጀዳኒሩ ያ ኢአደብሊ ሱማ ኡመተ ትግራይ ከነይልቺሴ ኢብሰ ካምባሴ ቦርዲን ፍላኖ ቢያለሳ ኢትዮጵያ ያ ኢቻፊ አከበኩምቲ ኢንከኒኔ ኢብሴ ሙርቶወያ ኢንኩንደበርሱሲ አከቡደተሜ ኢንቀምኔ ቢክሲሱኒሳሲ በራሜራ ኢመከነ ረንቲ መጋለ መቀሌ ከሰቲ ነሞተን ሰገሌን አሜሪካ ጋፈቴ ሐለወል አብዴት አንጉተሜ ከነከሰቲ ያ ኢንታሲ በማጂው ኮገንቶታ ቢሚሴንሶ ተፋርቲቻ አከሱማሲ ኡመተ ትግራይ በከረመቲ ካንቆዱ አከታ ኢብሱሳኒ ሙልጌታ አስባ መቀሌ ራፍ ገባሴ ጅራ
ማሪን ሶማሊያፍ ኢትዮጵያ ግዱቲ አንካራ ከሰትገገ ፎማቱሬ ወሊገልቴ መለ ዋንጥ ሙረሜፍ ማሪ መርሳ ሰደፋፍ ዋንዴ ሙፈካታ ማሪን ጃር ሱማ ቱርኪን ወጣተደርበ ኤገለ ወሊገልቴ መለ ጥሙረሙንሳ መደን ለማ ከነን ማሪ ሰናፍ እሄኛ ቀበን ዋይ ማሪ ሰና ኦፌገኑ ዋን በርባዱፍ መቃንሳኒ ኦክሱራን ቪኦኤ ተጃጅረጋን ፋፍሪካ ፍፍሰኒሩ ሚኒስትሪን ኢማላ ሶማሊያ አህመድ ሞሊያም ፊቂ ኤክስ ረት በሬ ሱዳን ማሪን መርሳ ሰደፋ ቱርኪ ከሰጥ አከገጌ ሰሙምርከኔ ሰኒሩ ተታፊ ሞቱማን ቱርኪ ታሰሳጅሩስ ገለቴ ፈተኒጅራን ሚኒስትሪ ኢማላ ቱርኪ ሀካን ፊዳን ጊቶ ተሳኒ ሶማሊያ አህመድ ሞሊያም ፊኪፍ ከን ኢትዮጵያ ታየ አስቀስላሴ ወሊን አደዳን ወለርገኒ ገራገሩማ ሳኒ አካ ወልት ፊዳን ያሊ ታሰሰኒጅሩ
ማሪን ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ኤፍ ሳውዲ አረቢያ ቲኒ ኮፓ ኤ ጉያቦሪ ሀገየ ኩዳፉሪ በረኩማ ለባፊ ዲደሚ አፉሪ ጄኔቫ ከሰቲ ታሲፋሙ ፍካሮር ፈመራቲም አከይርማታኑ ካን ኤ ገማቱራኒ ኦጋንቶኒ ጋሬ ወን ሱዳን ከሰቲ ወልወራና ጅራኑ ካን ጋሬ ወራና ቢያለሳ ሱዳኒ ፊ ጋሬ ኡምነደፌ ካቀባ አማውጣ ተካሌ ሳቲ ኢርማቹን ኢሳኒ ዋንም በከምኔ ፊ ማሪቹዋ ሚልካው አከይንታኔ ቢያ ሱዳኒ ቲጂለ አዳ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ካንታኒ ቶምፕሪሎ ምተተከለሳ ጄኔቫ ከሰቲ ኢብሰጋዚ ጤሶታፍ ከነን ረቲ ኢብሰኒሩ ጋሬ ሁምነ ደፌ ከከባ ኢሰ ጄነራል ሐምዳን ደጋሎቲኒ ኦገና ሙፊ ጋሬ ወራነብያ ለሳ ሱዳኔ ኢሰ ጄነራል አብዱል ፈታ ቡርሃኒ ቲኒ ኦገና ሙወጅኒኒ ኩንነምቲ ወልራንጭነ ታሲሳ አከቱራኒ ካን ኢብሰኒ በከቡ አሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ አማዊ ተተከለሳ አትገሩ ለማኒሳኒ ራዩ ዴቪ አከይነርገነ ኢማኒሩ Marin guyyootan kudhanii fi taasifamuu danda'a jedhamee karoorfame kallattiidhaa fi fageenya irraa haala wal makaa ta'een akka taasifamuuf yaadame kan ibsanii Tom Priilo ittuu gareen Albuuraaniin hirmaata ta'e gareen Hamdaan Dagaaloo hirmaachuudhaa fi akka fedhii agarsiise ibsanii yaalii jalqabame itti fufuudhaa fi haalli jiru banaa ta'uusaa beeksisaniiru. Sochii marii kana duuba Yuunaayitid Isteetsii wajjiniin biyyi Siwiis, Saawudi Arabiyaa, Masir, Yuunaayitid Arab Imireet, gamtaan Afrikaatii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka jiranu kan ibsanii jeelli addaa Yuunaayitid Isteets gareewwan lammanuu hin hirmaatan taanaan garee tokko wajjiniin mariin taasifamu akka hin jirre hubachiisuun isaanii beekameera. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti sababa lola Sudaan keessatti adeemaa jiru kanaan kan ka'e lammiileen Sudaanii miiliyoonii 25 fi qabxii 6 ta'an gargaarsa namoomaatiif saaxilamanii miiliyoonii 10 fi qabxii 7 kan ta'an immoo jireenya isaanii irraa buqqa'anii miiliyoonii 2 immoo gara biyyoottan ollaatti garaagaraatti godaanuudhaaf dirqamaniiru.
Naannoo Itoophiyaa giddu galeessaa godina Guraagee bahaa aanaa Masqaaniif aanaa addaa Maraqoo gidduu kanneen jiran gandeen sagal kan gaafatan gaaffin eenyummaaf daangaa yeroon deebii waan hin arganneef jecha walitti bu'iinsa itti fufee jiruun torban darbe aanaa addaa Maraqoo ganda goraa cumnaa keessatti namoonni ja'a ajjeefamu maatiiniif jaarsoliin biyyaa VOA himaniiru. Namoonni ja'an mana ofii keessaa kanneen turaniif hojii isaaniirra utuu jiranii akkasumas gabaa oolanii ituu deebi'aa jiranii roobiif kamisa darbe jechuun hagayya 1-2 bara 2016 namoota hidhataniin ajjeefamu kan ibsan jaarsoliin biyyaa namoonni sadii kabiroon immoo madaanii hospitaala Warabeetti ergamu isaanii ibsaniiru. Jiraataan ganda goraa cumman obbo Abdoo Umar haadha warraaf mucaa isaanii akkasumas ijoollee obboleessa isaanii manatti dhufanii na duraa ajjeesan jechuudhaan gadda isaanii ibsaniiru. Hawaasi Maraqoof Masqaan gaa'ila kan waliin dhaabbatan hiree waloo kan qaban yoo ta'an jaarsoliin biyyaa gorsa lamaanii gareen lamaan nagaa waarinsa qabuuf dursa akka kennan waamicha dabarsaniiru jechuudhaan Masfan Arraagee gabaaseera. Oduu taanuun gareen hidhattoota Yemen keessa socho'aa jiru huttiin doonii galaana diimaa irraa imalaa ture tokko irratti kirxata kaleessaa haleellaa raawwatee jira.
Dhaabbanni oduu Associated Press akka ibsetti kirxata kaleessaa bakka sadiitti doonii galaana diimaa irra imalaa ture irratti aggaammin haleellaa raawwatame kuni bidiruuwwan nammalee yookaan diroonii boombii yookaan dhodhoowaa baatanii galaana irra turaniin yemmuu ta'u haleellaan jalqabaa kan raawwatame buufata doonii biyya Yemenii Hudeedaa jedhamee beekamurraa fageenya kiiloomeetirii 70 irratti. Akka aanga'oonni mootummaa Biriteenii ibsanitti haleellaan dhukaasa boombii inni 2ffaanii fi inni 3ffaa erga inni jalqabaa raawwatame sa'aatii tokkoo booda buufata doonii Hudeedaa irraa kaaba lixaatti kiiloomeetirii 180 irratti. Haleellaan sadanuu kan aggaamame doonii tokko irratti akka ta'e gareen naga eegdota dhaabbata dhuunfaa tokko ibsee jira. Bidiruun nammalee yookaan dirooniin galaanarraa aggaammii haleellaa sadanuu dooniiwwan irratti raawwate ittuu miidhaa hin geessisin tarkaanfiin irratti fudhatamuu isaa loltoonni dhaabbata nageenya dhuunfaa Ambiree jedhamee beekamu ibsuun isaanii gabaasameera. Gareen hidhattoota Yemen keessa socho'aa jiruu fi mootummaa Iraaniin akka deeggaramu kan himamu Huuttiin erga wal waraansi garee Hamaasii fi Israa'elii jalqabe ji'a konkolaataa darbee asii galaana diimaa irratti haleellaawwan misaa'elaa 70 raawwate doonii tokko booji'ee 2 dhidhimsee namoota dooniiwwan sanarra turanii 4 ajjeesuun isaa beekameera. Erga lolli walakkeessa bahaa Hamaasii fi Israa'el gidduutti jalqabame asiin gareen hutti garee Filisxeemotaa deeggaruudhaan dooniiwwan gara Israa'elitti imalan irratti akka haleellaa raawwatu ibsuun isaa ni beekama. Sababuma kanaan sochiin daldala galaana diimaa irratti taasifamu waan jeeqameef miidhaan doolaara tiriliyoonii 1 qaqqabuun isaa gabaasameera.
Lola Israa'eliif Hamaas gidduutti adeemaa jiruun wal qabatee biyyi Iraan keessa seenuurraa akka of qusattu gaaffii dhiyaateef akka hin fudhanne beeksiftee jirti.
Iraan biyya ishee keessatti ajjeechaa hoogganaa garee Hamaasii Ismaa'iil Haniyee irratti raawwatame haaloo ba'uudhaa fi Israa'eel irratti tarkaanfii fudhachuu dandeessi yaaddoon jedhu yemmuu cimee jiru kanarratti Iran tarkampi fudachurra akka uf kusattu biyotan Europa sadi France, Germany fi Britain ibsa walon ambasani akka infudanne dubbihimani ministerat imma ala Irani Nasir Kanani odugabastotatti himanejiru dubbihimichi akka jiranitti biyotan sadani gochamotumman Israeli biya isani rattira watte ittu himbalalifatin aloba urra akka uf kusattu bachisun wan fudatamain kamne tausa ibsani biyotan sadan lola gaza kesatti tasifamajiru akka balalifachu qaban gafataniru President Iran, Utatakalesa, Marimu Micha Ministera, Britani, Wajinin Tasisanin, Halella Birmaduma, Biya Isani, Irratira Watefim, Devi Akakenanu Ifsu Isani, Maddi Odu Iran, Irnan Gabasejira, Karabiratin, Israeli Fi Micho Wanishem, Halella Iranin Rator Banka Nakesa Tasifamu Malufim, Akakopa Anu, Dubima Manamarina Genya Masarawa Itausim, John Kirby, Ifsu Nisani, Bekamera, Yamumu Damniwa Kesa Bahakuni Itifuvejuru Kanatim, Ministeri Itisa United States Lloyd Austin, Doni Warana Misaela Ida Tegalana Jala Imalu, USCS Georgia Jeda Mufi, Donin Tiyara Warana Fi Ejiru, USCS Abraham Lincoln, Garana Nosanati Yatani, Devi Kenud Avi Akaopa Anim, Sambata Ingadam, Ajeda Kenunisani, Bekamera, or Doctor Takenya, or Duwangal Galakanapka Nukanuma, Kopile Kenya Fani Wajin, Turtigari.
Gaba Satan Tidabara Flano United States Tasifa Move Jiruf in the immigration warra akka ijotilala mankesa isatoko itanto presidentin Kamala Harris dula nafilat atasasa jiran ratti bua iero abbalanga turan garme sisan yemmo ibsajiran presidentin Durani Donald Trump mo garme bulchinsa amma qequf baqattota waraqara ga hinqabanne jumlan arif wada sena jiru gabasa aline baros sagale america fkinde site mituku fiqadu desa
Ittiantum presidenti Kamala Harris waltajji dula nafilat darat imma bakatto takanilalin bua yero abba alanga ana akasumas abba alanga waligala California turtetti galmesiste dubatti
I walked underground tunnels between the United States and
Warra serara wachisto tawadin po'o lafajala jala imalun garadanga United States if Mexico timalir garewon kara seran ala garabiye Kenya senan dalal tota qoricho ta sammuna ma adojani fi warra seran ala namota deddebisan hoddo funde timicharat himatabane isam wader
President Durani Donald Trump waita angora turet dalla danga ret erina kilometri sadetama ol ijarun galmen bakatota wagat sadarka gadana te akka taw taishuni fi imamata daiman mati ra addabasu hordofera
This November the American people are going to compare these records and they're going to tell Border Czar Harris
Jasa dasa dufuti umani Amerika galme wankana madala kesa galchun iti mufjira Abana ango danga Harris Ojiba ya jibisisa ojetet Biya Kenya Afganida Ariatam tet Asi demi Ariatam tet Demi
You're fired! Get out of here! You're fired! Get out!
Filenno presidentum map immigrationi dimmejol Koranno manamare Chicago titazifame Namota sagale kennan keessa dhibbeentaan shantama United Statesif baqattoonni bala akka ta'anidha. Lammiileen Ameerikaa walakkaan ol dallaan daangaa irratti akka ijaaramuu fi loltoonni Ameerikaa daangaa United Statesii fi Meksikoorra akka ta'an deeggaraniyyuu baay'een isaanii immoo baqattoota waraqaa seera qabeessa hin qabne jumulaan ari'uu isa jedhu garuu ni mormu. Koongireesiin seera riformii immigireeshinii dabarsuu dadhabuu isaatiin uummanni tarkaanfii fi seerota hojii raawwachiiftuu irratti akka hirkatu taasiseera. Corey Foreman abbaa seeraa dhimma immigireeshiniiti.
With the political environment we're in, it's a tough place.
Haala siyaasa keessa jirruun bakka rakkisaadha. Sababiin isaas tarkaanfiiwwan seera raawwachiiftootaa yeroo hunda dhimma himannaa ta'u. Akkasumas koongireesii seera kana fudhachuuf fedhii hin qabnes qabna. Haaris jalqaba waggaa kana irratti seera nageenya daangaa akka deeggartu waadaa seenteetti akkasumas ga'ee seerri Donald Trump mana maree lamaanuu irratti liqinfamu isaas eeruun.
Inni filannoo akkan mo'adhuuf na gargaara jedhee yaade walii galtee mana maree lamaanii ni tuffate. Kun Doonaald Tiraamp waa'ee nageenya daangaaf danta akka hin qabaanne agarsiisa. Inni waa'ee ofiisaaf qofa yaada. Kanaaf an asitti waadaan seenu akka pirezidaantitti seera nageenya daangaa isa Doonaald Tiraampiin ajjeefame dudduubatti deebisuun seera akka inni ta'u mallatteessa.
Miiltoowwan Doonaald Tiraamp warra Rippaabilikaanii keessaa dhimmoota haaris ittiin injifatu kanneen akka immigireeshinii irratti akka xiyyeeffatu gaafataa jiru. Innis baqattoota waraqaa seera qabeessa hin qabne jumulaan akka ari'uu fi bulchiinsi Baayidenii fi Haaris imaammata daangaa banuun kun akka dhufu taasisuu isaaniif qeequu isaa akkumatti fufetti jira. Sagalee keessaniin qaala'insi ni dhaabbata. Lammiiwwan biyya alaa seera qabeessa hin taane duubatti deebi'u akka hin dhufnee fi isaan dhaabsisuus qabna. Amma bakka isheen jettu agartanii hoo daangaa baay'ee gaarii qabna turre. Gaarii seenaa addunyaa keessatti daangaa baay'ee badaa ta'e qabu. Eegdonni daangaa Yuunaayitid Isteetsi ji'a Tabajjii keessa baqattoota 100,000 galmeessisee jira. Bara 2019 ji'uma kana keessa baqattoota 104 galmeessisee ture. Waggaa dhumaa bara aangoo Doonaald Tiraamp yeroo weerara koovidiin dura gadi bu'ee kan ture bara 2023 ji'a muddee keessa baqattoota 300 oltu galmaa'eeraa jala gabaasni Aliine Baaroos sagalee Ameerikaaf qindeessiteettu.
Gabaasaan keenya ajjeechaa horroo guduruu ilaajjisuun dhiyaatu yeroon guute waan nu qabneef qophii keenya borii irratti itti deebina nu of galchaa. Amma dabareen ka qophii torbanii waa'ee uummata Oromooti. Tiyaatirri yookaan dooyin afaan Oromoo Walaabuu sanbata darbee galma tiyaatira biyyoolessaa Itoophiyaatti eebbifame agarsiisaaf dhiyaatee jira. Dargaggoo Oliyaad Taajuree hojii gaggeessaan garee Kuush Aart VOF tiyaatira Walaabuu kan seenaa Oromoo irratti xiyyeeffate ta'uu himee jira. Oliyaad dooyin idilee kan afaan Oromoo yoo galma tiyaatira biyyoolessaatti deebi'uun turtii ganna dheeraa booda ta'uusaa jalqabatti himee jira. Hirmaattonni fi hordoftoonni akkasumas ogeeyyiin aartii akka agarsiisni do'ii afaan Oromoo kun itti fufu gaafatu Galmoo Daawit qophicha hordofee waan qopheesse qaba.
Garee Walaabuun kan dhiyaate do'iin yookiin tiyaatirri afaan Oromoo Walaabuu jedhamu sanbata darbee Finfinnee galma tiyaatira biyyaalessaa Itoophiyaatti agarsiifamee jira. Agarsiisa ganna hedduu booda idileedhaan galma kanatti mul'ate jedhame kanas hordoftoonni hedduun irratti argamanii jiran. Dargaggoo Oliyaad Taajuree hojii gaggeessaa Kuushaarti Maltimiidiyaati.
Tiyaatirri Walaabuu seenaa Oromoo durii irratti xiyyeeffata. Seenaa Oromoo durii yoo jennu jaarraa 16ffaa. Naannoo achii fi hanga dhaloota kuushirraa jalqabeetti dhaloota kuushirraa hanga Walaabuutti jechuudha. Seenaan kun baay'ee ulfaataadha. Seenaa durii deebisee qorattaa qo'attee baastaa chaalenjii guddaa ture. Haala uffannaa isaas baruun erga bartee immoo isa fakkeessuunis ulfaataa ture. Oromoon durii tokko uffata, tokko dubbata. Loqonni isaas haala ta'an hawaasummaan jireenya isaas tokko ture. Kanaafu teessuma lafaatu adda babbaate. Teessuma lafa Oromoo osoo adda babbaane osoo hagumma badhaa ta'e kanattu osoo adda babbaane maal ture ka jedhu jaarraa 16ffaa dura yeroo Walaabuurratti madda Walaabuurratti sirni gadaa lallabamu seenaa san hanga murtaa'e tuquu yaalle. Seenaan guddaadha nu tuquu yaalle.
Dargaggoo Lammii Galataa taatoo Walaabuu hangafaa kan uffatee taphatudha.
Akka tiyaatira bu'aa baay'ee qabu jiru. Inni tokkoffaanii guyyaa lamaa sadiifaa guyyaan isteejii irra bullu jira. Tiyaatira kanatti immoo dadhabbii nuyi dadhabne naannoo 11 geenyeera. Bakka hoggaatti kaloomeera jechuu. Kanaafuu bu'aa bahiin tiyaatira keessa jiru nama keessa jirutu nama arga. Waa'ee aartii namicha keessa jirutu nama arga malee gaafa kaanii tiyaatira gaafa bultu kana wanti hundi isin guutu. Bakka wanta hundaan iyyuu bu'aa bahii qaba tiyaatira. Kanaafuu iyyuu nulfaata.
Dargaggoo Obii Kabbadaa Barkeessaa barreessaa fi ogeessa tiyaatiraati. Do'ii afaan Oromoo kana yeroo lammataatiif akka ilaale hima.
Adaamaarratti ilaaleen ture gaafa inni Adaamaarratti agarsiifamu. Har'a wantoota hedduu fooyyeeffatee tiyaatirichi kan duraa caalaa guddatee bareedina qabu daran dabalatee dhufe kisah cara garu akatu parte waltajin kun waltajin teater di Yolisa kun agak mana teater itu afan bra waltajin kan arti naga garu teater dia afan rumo irode ada ambor waltajin kan arti argami kun duga mira gamacu kuda ume anilem bayeng gamac. Dr. Ailey Fidafa, orang kamu mazamirfa, aga dari lubu Yusang kefal si sudemani, orang kuar teatera, jadi kuar teatera uji supora, yali guda uji cajran. Sabun sa, sabici, afan kaba, afan taka negara teatera terilna, ilal saja u nija cuci jari kum. Ire sae, akak cerrati teatera guda, serka sae gatuh bodoh awam fa, dukan anduba, wagut sudemi wajdu lapan netpa kata, waltaji guda kan rati esani tuan. Samboda teatronya fan romo murasni waltaji kan arah ufani ru, garu akwa rasana ifani cale kisani wagut ala masa diri debiani waltaji ada darat agar siwa muninju. Akak tu je samboda teatronya jenne ana debalat je teatronya nurut jenne magalo tarat. Finfinnya waktu emo galma gitu galah ada orang pun. Waktu galma teater itu Yunisa kan ada teater dia faham orang mau ufum, ufu jalan kau unsa, so fakau unsa, kun abdi budar, enyu muda balat sih.
Agar sih sendiri, yakin teater faham orang mau, menin teater abi yang disayi tu pihak esetti murta atau kan dubbatin ramaton ni fidawaton, amasi teater faham orang mau itu fufinsan ya cuka bahajaru.
Teateri afan romo dat ufe aterat tojjechusa ana bayina titole amma boda yironno fargame jia jian torbela malamani akadumne aterat tojjenu hawin qaba
ala kana waraqayo lalte torbet torbangutun teatra qaba mal torbangutu teatroni nojetam waraqala alu dendes inni kun afani chiret jammatani adi chiret itojjetama jerejetu afana marifat in case kayu gama kenyan akatika sana filmin galma dete bama achimborde inte nagar theatri waltaji to korato jedama achimborde waltaji lama fana gar an rakini sun worro jedu grami worro jedu kun gati base jet malaka gudda isti base hari agar jaran nargal alat awasni yo jaldat jedet waltaji gudda tikani ni yiro sana awasni waltaji sana sine dawot umnan tawftanan lamma faati isu abaaji abaade ma ajatu
chokam bihrawi teatro yojidam kani diba moijrami ibawshia asmihni eyam arganni orumo kana ko ta kunis keisani galmi kunu keisani jinni wa munu challenge gudda ture haga yanni onnu dufanira ni teatro jalqaba ke na tawu rayu kanke galatoma odin siyarra nu dufun dan galatoma ichoro
dungo teatro nu waga torbadwe jalqabni aga usai gedugala ada orang mufti data kerja semua itu saya dua aromer untuk ni bayian bari yado gesurap lazani jijirani untuk ni bayian sene aroma deh mati ater seluruh masyarakat lama deh mun ojin sun arom fama deh ma aje tu so teater ni ras butung ma butut butur aje tu income sebab ni saya angkut ni bayian jira tu lando kana kana rugu ijo gesurap teater apa tau denda ogesurap tak kana kana ogesurap ni pun angkina wang kana rejim yosun san teater itu wagut toko wagut dalam apa itu biar terjira turun dan dah ada ya.
Terdapat gol yang terjuri wajibnya gesang kusyarat multimedia. Garis walau teater kena orang yang magalah wanggar garati biyan alati. Akasuma semua asgal mati acrabi yang disayi tu pihak esetti seganta anagar sisuf karora kekabus himejra. Kebas segala Amerika galmodait sunfniera.
Kanat tanse ibsa hujmata manamare bakabu ota ummata United States if kan manamare bakabu ota kan manamare murtis hera yokan sanati United States yata kuno.
Akademi Sera Bastu Motuma United States City Congress in Sera Vietti yadad ye surafi raggasi suraf itikafatam magam. Hata umale Ukuza yoda aseron ni malatau daf gara deski presidenti tida kanti kacar ufaniru. Congress in United States ibafi kulasa deta fan baraku malamafi dikidami sari walgayi sajal kabe uga ke seti witne sera sodomi afur kofa ragasisi. Ansandruatin waliti hola alle Congress in ibafsa deta fan witne wan ibafsa galtami torba. Sagaltami sa deta fan mo witne wan ibalamafi dikidami toko ragasisan. Dubbiin kunan dhufe polarization yookaanis gargar fageenya gareelee siyaasaa dabaluu qofaan odoon ta'in caasaa addaa qaamni kongirasii lamaan itti hojjetaniini. Yaadni manni maree seera baasu kun mana maree lama paarlaamaa Biriteen irraa maddi. Manni maree bakka bu'oota uummataa uummata bakka bu'uudhaaf yaadame. Manni maree Lords jedhamu immoo qaama ogeeyyii seerotaa yaadamaan gamaaggama dhiheessan ta'uudhaan ture. Hundeessitoonni Ameerikaa modeelii kana fudhatanii yaada addaa itti dabalanii ijaaran. Biyyattiin akka konfedereeshinii mootummaa abbaa biyyummaa qabanitti waan jalqabdeef kutaalee biyyaa walqixxee bakka bu'uudha fi kutaawwan baay'ina jiraattotaatiin caalan sagalee isaanii calaqqisiisuu hedduutti waldhiddeen uumameera. Yaadamni sun kutaawwan biyyattii tokko tokkoon akkaataa baay'ina uummataatiin mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti wal madaaluudhaan bakka bu'oota akka qabaatan seenetii keessatti garuu kutaawwan hunduu bakka bu'oota qixxee akka qabaatan godhee araara fide. Bakka bu'iinsi waliigalaa koongirasii tokko tokkoon kutaalee biyyattii filannoo pireezidaantii irratti sagalee isaaniitiif kennamuun murteessa. Kun immoo filattoota kutaalee xixiqqoo keessarratti dhiibba uume. Har'aan tanaa seenetiin Ameerikaa miseensota dhibba qaba. Kutaawwan biyyattii hundumtuu seenaatoroota lama laman qabanii jechuudha. Manni maree immoo bakka bu'oota 435. Miseensi tokko kutaa biyyattii keessaa namoota gara 700 fi 60 qabu bakka bu'a. Manneen maree lamaan seera baasu sagalees kennu. Garuu wixinee galii dhiheessu mana maree qofa. Wixineen seeraa mana maree kun kan dhiyaatu yeroo afyaa'in mana mareetti koreetti ergama yoo ta'u wixineen seeraa seeneeti garuu seenaatarii kamiinuu waltajjiidhaaf dhiyaachuu danda'a. Aangoorraa kaasuudhaan walqabatee manneen maree lamaan gahee adda addaa qabu. Manni maree adeemsa kanaan jalqabu waggaa ta'u himannaa dhiyeessuudhaa fi dhiisuu irratti sagalee kenna. San booda seeneetiin dhaddachaa geggeessu sagalee kennuudhaan yakkamaa yookaan immoo bilisaa jedha jechuudha. Garaagarummaan barbaachisaan biraan filibaster waan jedhamu kunis sochii senaatarii kamiyyuu yeroo murteeffneef falmii baasuudhaan sagalee shan keessaa harka sadii hoo qabaatetti ugguruu an danda'u. Oggoota dhiyoodhaasitti polarizeeshiniin dabalaa dhufuun isaa gareen xinnoon yookaan immoo maayinoritii seeran harka caalan ugguruuf waan kun dhiibbaa hamaa fidaa dhufeera. Kunis wixineen seeraa kamuu seeneetiidhaan raggaasisuudhaaf sagalee olaanaa 60 barbaachisaa jechuudha. Manni marichaa filannoo filibaster waan hin qabneef sagalee caalmaa salphaa qofa barbaada. Dhumarratti wixineen seeraa kamuu seera ta'uuf mallattaa'uuf mana mareetii fi seeneetiin raggaasifamuu qaba. Kunis keessumattuu manneen maree lamaan paartilee adda addaatiin an to'ataman yoo ta'e rakkisaadha. Oggoota kurnan darban keessa waldhabdeen paartii yeroo yeroon filibaster kaasuun yookaan immoo gola guutummaatti haquun mana maree seera baastuu tokko deeggaruun seeneetiin haaromsuuf waamicha akka godhamu taasiseera. Garuu caasaan isaanii heera mootummaa keessatti waan galmaa'eef qaamni koongirasii lamaan gara fuulduraatti itti fufuusaanii waan oolu miti.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiheessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannootti ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiheessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenyaa feesbuukii, inistagiraamii fi x irratti argachuu dandeessan. Iimeelii yoonuu barreessuu feetan immoo horn@voanews.com jettan amsiffeessan nu qaqqaba. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nibisuu Taammiree qophii keenya gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiifte Tigist Gammeeti. Kan isin keessummeesse Amsi Jubee Horaati. Qophii borii walitti deebina. Nagaatti bula. Thank you.